Ọ bụ gịnị ka njike na-eji Jizọs?
Jizọs, onye dị mma.
Ọ bụ gịnị ka njike na-eji Papa?
Jizọs, onye dị mma.
Ọkwa gị na-eburu m agha, gị na-edu m n'ije. Gị na-eburu m agha, Jizọs, Jizọs, onye dị mma. Ọkwa gị na-eburu m agha, gị na-edu m n'ije. Ọdọ mmiri Bethesda, Jizọs, Jizọs, onye na-eme mma. Onye ka m ga-asị na o yiri gị Papa?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọ bụ nne m ka m ga-asị na o yiri gị Nnukwu?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọ bụ nne m ka m ga-asị na o yiri Eze Eluigwe?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọ bụ ikwu m ka m ga-asị na o yiri Papa?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọkwa gị na-eburu m agha, gị na-edu m n'ije. Gị na-eburu m agha, Jizọs, Jizọs, onye na-eme mma. Ọkwa gị na-eburu m agha, gị na-edu m n'ije. Ọdọ mmiri Bethesda, Jizọs, Jizọs, onye na-eme mma. Ego m ka m ga-asị na o yiri gị Papa?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọ bụ nwa m ka m ga-asị na o yiri gị Nnamo?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọ bụ ụlọ m ka m ga-asị na o yiri Eze Eluigwe?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọ bụ enyi m ka m ga-asị na o yiri gị Papa?
Jizọs, onye na-eme mma.
Ọkwa gị na-eburu m agha, gị na-edu m n'ije. Gị na-eburu m agha, Jizọs, Jizọs, onye na-eme mma. Ọkwa gị na-eburu m agha, gị na-edu m n'ije. Ọdọ mmiri Bethesda, Jizọs, Jizọs, onye na-eme mma. Eze na-eke n'emo, onye na-eme mma. Eze na-eke n'emo, onye na-ebo agha ka ewu.
Eze na-eke n'emo, onye na-eme mma. Eze na-eke n'emo, onye
na-ebo agha ka ewu. Eze na-eke n'emo, onye na-eme mma. Eze na-eke n'emo, onye na-ebo agha ka ewu.
Eze na-eke n'emo, onye na-eme mma.
Eze nara ekene, nna nara ekene, dadị nara mbuli elu, onye mbuli elu ka ịbụ.
Eze nara ekene m, onye na-eme mma. Eze nara ekene m, aka na-ebo agha ka ịbụ.
Uwe Ubadu chena ngamu, ubadu sinoli wuru munjo. Esola maruzo, onye mpuli ya lukibu.
Ande narekele mu, onye nime mu, ande narekele mu, ande nipa lukibu.
Asuma malaika nasi, eze narekele mu, ubumi jenya berazo, onye mpuli ya lukibu.
Ande narekele mu, onye nime mu, ande narekele mu.
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, onye ne baga kebo.
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, aga ne baga kebo.
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, onye ne baga kebo.
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, aga ne baga kebo.
Every day of my life, I dey waka dey go, I dey waka dey come. Now only you be my God. Even when I dey sleep, your angels on guard, your angels on guard. Now only you be my God. Daddy bully for me, he goes a raka laka, onye mpuli ya lukibu. Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, aka ne bwa ya kebo.
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo,
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, aka ne baga kebo.
Eze na rekene mo, onye ne mema. Eze na rekene mo, aka ne baga kebo.
Onyoma, onyoma. Onyoma, 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 Eze Jesus,
onyoma,
Eze Jesus,
onyoma,
amara ngorondo,
onyoma, onyoma,
aka nenye mwa, onye na biozo, ona mele besaida,
onyoma, onyoma,
Eze Jesus,
onyoma,
Eze Jesus,
onyoma,
Eze Jesus,
onyoma, onyoma.
Eze Jesus,
onye
mere biyembo. I don't believe the sada. Eze niwe, akana boya.
Onye
mere biyembo. Eze niwe,
ninge
na zebere. Eze Jesus, abu miyembo. Akana boya, abakure zirike. Onye na zebere. Israel, Eze Jesus, Eze Nipe, Alpha and Omega, Family Beside, Minke Mazepere, Eze Jesus, Eze Jesus, Eze Jesus, Onye Mere Miyembo, Akane Nyemwa.